amadoda nawe yasivela.
Nyawo zimhlophe noxazi nodaka, lo ngunyana wenu otyunjwe ngumdali ngokwakhe ngobuciko nenkcubeko. Kungakho ke ndisithi mkhululeni, simlindile izidwesha nezidwangube emazweni. Phala ke bhadela okwehashe labesuthu, ubalise ngathi umyalezo wokuwi ngaphakathi okwesazela. Yangalo ntshisakalo unayo ivuseleleke rhoqo, wakuphakamisa usiba nesigingci. Ngokwenje njalo umphefumlo wakho awunakuswela, kuba kaloku wena ulibhongo neqhayiya kuthi. Ungabisothuka ke kuba isizwe sakokwenu sonke sinawe.